more music on trendybeats.com.
Hey, it's the magic music. Msaliwa malaiko na itaji mto kuongezea mbawa tupai. Mekuletea Heleni na cheni na jina lako kwenye kidani leo fai. Taka jisikie special special, fanya tulie kaseto kaseto. Ka baby face mobeto mobeto, na mletea za loketo loketo. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother. There's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukiseto kinuna, ukisema ukiguna. Mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza, anavyopendeza. Umkuta kicheza, ikoko ya papa. Naona, naona, naona kama umeniroga. Wanasema umeniroga, na mimi ujaniroga, eh. Naona, naona, naona kama umeniroga. Wanasema umeniroga, na mimi ujaniroga, eh.
Hey, no campaign, she the one in my baby, una mpinzani.
Oh yeah, yeah.
Na kama ningeweza jina lako ningeandika angani.
Oh yeah, yeah.
Hauntoe moyo nikupe ili ushike kiganjani.
Oh yeah, yeah.
Haya mapenzi sasa mashetani amepanda kichwani.
Oh yeah, yeah.
Toto laini laini, michezo kachili kachili. Napigwa mawe mibado, napigwa vita siwe nao migado. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother. There's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukicheka ukinuna, ukisema ukiguna. Mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza, anavyopendeza. Umkuta kicheza, ikoko ya papa. Naona, naona, naona kama umeniroga. Wanasema
kamata. I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love.
Look at your girl, come and kamata. I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love.
More music on trendybeats.com.